sawirki lamaatanaad dadkii yaa walaalkii warrameen unu ma haysano wal aagno wal aagna meelka helayno ma leh rabbiga maay sidan ninki agaabe markaasyaa rabbiga walaalki arey muuse inii adi walaalifadowhaay mucjiso aanki samayso dadka reer bani israa'iil dhatiyood mucjisadii aad samaysina mid ay ka amal gaadadaayaan ma ahaanayaan way kaloo la aree in muuse usi aawiyo dadka aan du'eeyo markii dadka aan du'eeyey yaa walaali aragi in muuse mucjiso weyn aki sameeyey dadka dhatiyood dadkii mucjisada aan ki dha sameeyeyna walaaki mid ahaay dadka reer bani israa'iil oo han dareeraayaan duurka dhatiyeed afartan sano yaaki gaadati aasinimadii reer bani israa'iil ki aasiyeen eebbahey inay duurka ki dhex jiraan taas yaana eebbahey ki igaabi maay weeli amarshey uyun ma fadaayaan inay weelaan nebi kale in la handirana weli ba'dishey ma lahan gaarne